Sambona no bafethu. Hayi mantuthi lo mfana ka Sonkomo. Hayi no ngithi angibhekise labafethu. Singavumeli indlala lawo liphupholethe. La kwagcina khona abazali bethu. Senze show ukuthi siyadlula. Ngoba baningi abantu aba against him.
Iphakamisa tiwo bami. Ifinyelelele phezulu kwelenyone.
Yellow shop like it's a chigele la manet. What's up about that? It's begin to do my faith. Stop my living, I'll show you my faith. Stop my men and men, they create a game. Stop my girl and girl, it's like a nip is your head. But fun and cheese in the band, so come on, God, you must buy the cool sugar, just a shout, fun, I got some men. Papa, my thoughts and get you booga like Galinis in Jazamo, Chuck Norris, who pick up Kishelis for me. Abakang Cindy 7, Kashele Mbalini, Pushayami, Karabile, Pelang, Kule, Lutter, Steam. Death, the Panther, Legend.
I'm possessed stiff laps, but go cheese, boy. That's all in your suit. Chuchiman gets slang of his more old age than a bit. My second yam. Kovelo kashuga, plastic on the cabbage, land roller. La posege win in cabinet as a sangup. Salalas Nazan. Hayi umjito usebone ngazi ukuthi wena wenza ukuthi akangahurazi. Ekuseni mfethu. Vuka mfethu uyozama ekuseni, ekuseni. Yonke into iyenzeka. Ungablame abanye abantu. So i-energy kufanele ispanise ukuthi in future ube grand. Ngoba one day zoba grand.
Sesimbambile ukuthi ngithwele ngamahafu. Isakhe siphila kwimndeni njiwa with i-panka. Sasincelibele lodwa manje uncele igazi lami. Mathatha isinqumo with i-anger when the show bazam. Nale sinekini siyasishaya ekubeni veni kathandana. Amathera sifandela igodi sinda ngokushaya idadana. Sephathini yabadana sibanga ikhekhe nabo sugar daddy. Ngisengakufokokisa ngisho kuthiubaka i-private jet. Ama-CA angamaninja busy come. Manyukelo shukela miphi khona cut your list. Malazi izinto yangihlekela can I fuck your friend. Angoshi isikhathi ngifile ngathi ngiluze imali ngokunegotiate la madili angakhulumi ngeprize. Angize shoyini yakho kumele ngibambe i-taxi taxi. Dada nguminivesi ikhikashini yakasazi. Akusikho ukuhlakanipha ukuba vesi thatha mhlawumbe sifiye yokufeyila ifokasi sokongakwazi.
Ngiyabonga mina. Ngiyabonga Kebs. Thank you UKR. Bye sisazosebenza. Kuningi engifunde kuwena Kenza bra. And I'm sure ukuthi kuningi la esizazo yakhona. Thank you.